Yeah. The Remnant. Dem Seal.
Rhino.
Check it.
It gonna be as I say, put our trust in God. It gonna see us through. I'm gonna be your babe, Israel until the end.
Young queen.
Nicho baba, nicho bwangu, nicho baba, nicho bwangu, nicho baba, nicho bwangu, nicho baba, nicho bwangu.
Ocha, dad na mama wataka kukuona mabaraka watupe Maka kale kashamba kisho usimain nyumba ntajenga
Kerubu na yengi na wabai nchangoleta Kegima, kegima kubikiri ayibete
Mama wema luku kampa mwana ojina wema Anawema izo waga kikanyaga na ema Iyo luku moto nikion nimekula loto
Kejan kuna njebe na taikaji